Shea Bugs na JC. Shea JB kama kawaida man. Vitu mbaya. Oh, check it. Oh, Shea, Shea. Skia. Yeah. Oh, ukini cheki utacheki na kucheki na kenyi na cheki kama hazi tetemeki basi freak. Na ukisleki nikikata maji nikibleki na kuteki sikuweki. Mimi si cheki. Nimetembelea kwingi nikazishika mingi tangu shule ya msingi hata pasta nlingi. Mwana anzeki akizicheki atasema amekreki. Na hizo queen keki zimesimama na zenyewe hazina breaki. Ningekuwa gari hata singe overtake. Ningefuata na nyuma ukikwama na skuma hata kani kuchuma. Zingine na zikaba, zingine za ponyoka, zingine zimefura zataka kulipuka, zingine zimesimama, zingine zimechoka, zingine na madimpo, zingine na mapimpo. Siwezi chagulia mtu test yake, si kila mtu akona test yake. Mabuda zile nono nono, zile kubwa manake amechoka na za wife yake. Ana hanya 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 za mwenzake. Na sisi my boy zile so young round kama tu.
He's a wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
He's a wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
He's a wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
He's a wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Leon Eddie Friday Johnny Walker it's a work holiday giveaway big airs in a pass foot ni kazi mepigwa sandpaper zimeshiba cut twist ya burger mugeuka wazere ikinipita kani bigi itabidi na ihala nikisi hala manzuni hala bug nikisorora siubonga espanyola nikispong wazere usema hora zimejaza hot pants na mahei mama cheki ule vile sake zimesei mama mungine ule cheki vile zime inama inama. Ziko bigi sana, ka 40kg na kambo ye G. What you scream? Ziki tap tap, ziki piga lap, ziki songa chap chap. Ndani ya club, zina clap clap. Ziki yap yap, una slide credit card. Zina shake card kama vibrator. My boys wa mtaa hubaki waki endelea.
He's a wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
He's a wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Wizard, a wizard, a wizard, a Johnny za Uzi za.
Kivalia mini
bikini hipster na manini
kuzichungulia kichini chini
kwani huko kuna nini. Wezere bigi, wezere ndogo, wezere kubwa
cheki zikibonga bonga.
Wezere bigi, wezere ndogo, wezere kubwa
cheki zikisonga songa.
Wezere, wezere
uziza, uziza.
Wezere, wezere
umiza, umiza.
Wezere, wezere
zungusha, zungusha.
Wezere, 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 wezere.